away.
Yubatin galgal han mulatte muslimi bor somfur idiyechu tawbanna namo idal fatirin iftantat mani mare wali galadin muslimumma Ethiopia akiri manmatul feifatan dan ministeri fayya Ethiopia mo akku fegen no jiltanul feifatan gafat mumme ministeri Ethiopia huji bakattota Syria tifi war virusin corona naman wal hanqis uji jarkhanan garqaru jiran dagelal aidam tonutim
ayyan id al fatri wogga kuma tokofi dibba furif afartami tokofan bor yokan iftan kabajama akadis mulate tijechun ibsera manni mare wali gala dimma islamuma Ethiopia presidentin manamare wali gala dimma islamuma Ethiopia mufti haji Umar Idris hordoftota amanta islama hundan bagage sanjechun batir ramadana barakana wantota addadalam kesum mesejechun ibsanero
holatu gonnallo ramadan no
ramadan nikun gamela manilalama rabbi akawul tinsik nefi arkawul infuni kan tasisi ibena wan ufun iraf dubarti sore saf yeso sonjadin wanu dunya rasifi masjidotni cufamani jiru ibenkun bataskanotnis bati tekachufaman gode wantef kuni tegeddi sisate yubanna wanna majaif sisu garu kadanna won addada fi duai won mashiko takinyan qopan sabai male motumma garagararat dadarba turani gamakanan yemilal akka muslimat ramadanni kenna gammachi saatawi sawbanna
kunnamalakatawalla
irgasani ke sattisi hawasni muslima ayyan ida barkana yiro kabaju satamsein weerar virusi corona akhina manne ofe gannon taw qabajechun guyya ayyan chi kabajam salatin jamaa akhin jirri hubachi saniru
zandro yamna dargau ya id salat bayyabetaachin
salatni idi baranatas fannu kamana manekinyat tasfecha turre tari masjidoni tokotokko nama kudan kudashani fi digdama inchalen akka solatan jedame akka dunyat ergan darbera saganticha ilalchises masjida anwari fi kambrotille saganticha kallati dan tatarbatrus solatni idi masjidatte tasfamu ineyemamu kuni amanta kinyes amanta motum madas sabab disa lebsi motum mambas hinakamne unkafamne nilamafamu ibin kun fajatin sa dabala babal icha ife male hibisan deemni
wada hala alhedem
hawasni muslima yero ayyana kana kabaju namota harka qalleyi ta'anif tumsufi gargaron ta'u qabayechun hubachi saniru mufti haji Umar Idris
sadaqatal fitr nibalalle
sadaqatal fitr kan jedamu zakatal fitrs ni jedama sadaqatal fitr kana usur ramadan ni senin kenun ni dandama ramadana ke salle ke nonis ni dandama garu inni dirqaman kennemu guya fitriti oso solata fimbein sadaqatul fitr kennun barbaach sada sadaqatul fitr yoin kenninete addisarret akasomanni sun rarreya fuibsa akasomanni kenya fudata margatuf tokkon tokkon simuta irotaf dubartoto sun jedin obbulota kenya brodaf sadaqatul fitr kennufin murteisada
Gama Bratin, Ministeri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taddasee hordoftoota amantaa Islaamaa hundaaf baga geessan ayyaana Iid al-Fitr jechuun ayyaanicha vaayirasii koronaa ofirraa ittisuudhaan of eeggannoon akka kabajamu dhaamaniiru. Egaa waqtii ayyaanaa kana ayyaanichi gammachuudhaan kan waliin kabajan ta'ee waliigalaan ayyaanicha miidhagsuuf bittaaf gurgurtaan garaa garaa ni jiraatu. Kanaafis of eeggannoon yeroo soomaa gochaa turre ammammoo caalmaatti cimsineetti fufuu qabna. Keessumaa yeroo bittaaf gurgurtaa raawwannu kan bitus ta'e kan gurguru of eeggannoo taasisuu qaba. Qulqullina of eeggachuun yeroo sochii taasisan ammoo maaksii godhachuun fageenya ofii eeggachuun barbaachisaadha. Guyyaa ayyaanaa ammoo oliif gadi deemuun hin barbaachisu. Salaan bakka tokkotti baay'inaan taasisamus hin jiru. Kanaaf ayyaanichi yeroo kabajamu hundumtuu maatii isaa waliin mana keessatti kabajuun dirqama ta'a. Ayyaana Iid al-Fitr ilaalchisuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed baqattoota Sooriyaa Itoophiyaa jiran daawwataniiru. Akka Dr. Abiy fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniin har'a xumuramuu sooma ramadaanaan dura liida gaarii hawwuufiif har'a kolgaltoota Sooriyaa daawwadheera. Sooriyaanonni kunneen walitti bu'iinsa hamaa biyya isaanii keessatti uumame baqatanii Itoophiyaa turuudhaaf kan dhufan yoo ta'u xumura ramadaanaa ulfinaan dabarsuu qabu jechuun fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Dabalataanis namootaa fi dhaabbilee deeggarsa namoota harka qalleeyyiidhaaf sababa weerar vaayirasii koronaatiin taasisaa jiran daawwataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.